buli kwe ngamba ku bizibu byange fundikira siyambiddwa naye lumu nalinkava ne nebuuza oba nze lwaki nazaalwa awo ne mpulira ddoboozi eringamba jangu gye ndinakuwummuza
kyekigo kyangu
Bwana wayo bwankuma Omutima gwange tegutyenga ababi Gabaze no jendi Nekweka muye
Nekweka
mwazi wengu Mani tata
Chechigo chande
Chechigo chechigo Mami kuresi ogamboja Ate musumba romu Mukama kiddukiro kyange.